inta badan degmada Balcad ee gobolkaani Shabeellaha Dhexe waxaa laga hirgeliyay nidaamka casriga ee beeraha isla markaana loo yaqaan greenhouse ama habka guladhireedka mid kaas oo hadda ku soo badanaya degmadaasi wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Shabeelle oo kaashanaysa shirkadaha dalka keena agabka lagu dhiso guladhireedka ayaa iskaashatooyinka beeraleyda ah ee degmada Balcad ka taageeraya sidii degmadaasi looga hirgelin lahaa guladhireedyo badan oo bulshada ka caawinaysa sare u qaadida wax soo saarka beeraha. Qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraha ee degmada Balcad ayaa sheegay in baahi weyn ay u qabeen hirgelinta farsamada casriga ee beeraha, iyagoo u mahadceliyay wasaaradda beeraha ee Shabeelle iyo shirkadaha ka shaqeeya farsamadaasi casriga kaalinta ay ka qaateen horumarinta beeraha ee degmada Balcad.
Beeraleyda wargaab ee beeraleyda yaryar ee sida aad iyo aad u wanaagsan loogu haqabtiri baahidooda in beerihii loo falo abuur loo keeno greenhouse-kan ee muddo badan aan ku taameyn haddii aan iskaashatooyinkanah in naloo sameeyo ay wasaaraddu iyadoo kaashanayso daadbixiyaasha ay magaciisii iska kaalmaysteen noona dhiseen, waxaan ugu mahadnaqaa mar koowaad iyo mar labaad anigoo ku hadlaya dalada iskaashatooyinka beeraleyda degmada Balcad ee Alnaciim gudoomiyaheedana ah isla markaasna ah gudoomiye ku-xigeenka ururka qaranka iskaashatooyinka beeraleyda Soomaaliyeed. Magaca guud ee ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed anoo haddana ku hadlaya codkiisa, waxaan u mahadnaqaa deeqbixiyaasha iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Hirshabeel oo iskaalmaysteen noona qabteen waxqabadkan quruxda badan leh greenhouse-kan, khaasatan iskaashatooyinka yaryar ee beeraleyda degmada Balcad. Waxaan haddana aan sheega oon ka cadaynaa meeshan waxqabadka inuusan ku ekeen tuulada Wargaab ee Balcad tuulooyinkeeda inta ay ka kooban tahay ee wax ka qabatay wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeel iyadoo kaashanaya deeqbixiyaalka caalamka. Inaad greenhouse-ka inaad bayso greenhouse-yaal aad ka dhigto, inaad iskaashatooyinka Wargaab wixii loo qabtay oo greenhouse ay u baahan yihiin iskaashatooyinka 32 iskaashato ee dalada Alnaciim ku midaysan ee degmada Balcad ka howlgalo eed ogtahay waxqabadkoodii ka soo qayb qaatay meel alla meesha u baahan in wax laga qabto oo beeraleyda yaryare.
Farsamadan casriga ah ee loo yaqaan greenhouse ama guladhireedka ayaa ah nidaam cusub oo sanadihii dambe shirkado arrimahaasi ka shaqeeya ay ka hirgelinayeen qaybo ka mid ah dalkeena Soomaaliya, balse waxay hadda u muuqataa inay ku soo badanayaan degmooyin ka tirsan gobolkaani Shabeellaha Dhexe.